kupolewa amezunguka zunguka mbali sana, sasa hajui barabara ya kwake. Dunia inajua hadithi lake, lakini nani ajua jina lake?